Somalia iyo Ethiopia ayaa waxaa u dhixiyay khilaaf kaas oo ka dhashay bilowgii sanadkan markii Ethiopia ay heshiis safgarada la gashay maamulka Somaliland heshiiskaas oo ay Somalia u aragto mid meel ka dhac ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed heshiisku waxa uu dhigayaa in Ethiopia ay xaq u yeelato kariisiga 20 kilomitir oo ku teedsan xeebta badda cas ee Somalia gaar ahaan Somaliland oo isu aragta dowlad ka madaxbanaan Somalia inteeda kale Waraysiga oo lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayuu danjir Reilly oo bishii May sanadka loo dhaariyay safiirka Mareykanka Soomaaliya waxa uu VOA-da la wadaagay sida uu arko ama ay uga go'an tahay Mareykanka inay xal nabadeed u helaan iyo sida ay u taageeraan dowladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo dhaqaalaha Maru ambassadorka ka hadlayay dadaalada diblomaasiyadeed ee socda waxa uu yiri
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheyna xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqeyneyna sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia dabcan ma aqoonsanin heshiiska waxaana isku dayeynaa inaan ku xalino dariiqyo diblomaasiyadeed
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayay inuu xaliyo khilaafka u dhaxeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara kuwaas oo natiijo la'aan ku dhamaaday wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa kaliya ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17ka bisha September ee aynu ku jirno falanqeeyayaal horey u la hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika balse danjir Reilly ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya
There are negotiations ongoing Turkey is hosting these rounds of negotiations
waxa jira wada xaajoodyo socda Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xaajoodka mid xigta waa September 17-keeda.
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhaxeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Reilly ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin
no one can accept that there would be any kind of conflict much less war that is why everybody in the international community are working non-stop we certainly are
qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012-kii ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhexmaray bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024-ka Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024-ka gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bishii hore sheegay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowda afrika au esom haddii aysan ethoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay soomaaliland la gashay horraantii sannadkan. Safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa sheegay in maraykanka uu yahay dalka ugu badan ee deeqaha siiya soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga, uuna sii wadi doono taageeradiisa. Mar ay v o edu weydiisay in maraykanku uu taageerayo howlgalka bedelaya admisiyayn kale, danjire rayle waxa uu sheegay in maraykanka uu taageero buuxa siin doono howlgal kasta oo ujeedkiisu yahay, sidau hadalka u dhigay, in soomaaliya laga dhigo meel nabada.
We absolutely have always strongly supported the current ATMIS force here. We are very grateful to the troop contributing countries who've presided very brave personnel for many years.
Waxaan mar walba si xoogan u taageeraynay ciidamada ATMIS ee hadda jooga halkan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa waddamada ciidamada ugu deeqay Soomaaliya, kuwaas oo sannado badan ciidamadooda geesiyaasha ah ay u caawiyaan dowladda federaalka si loo helo xasilooni iyo amni. Waxa aanu rajaynaynaa in xilliga kala guurkan uu noqdo mid sax ah oo si wanaagsan loo soo agaasimay, islamarkaana uu noqdo mid hufan, shaqadiisana si fiican u guta. Taasi waa arrinta ugu weyn ee lagu hubinayo in waajibaadka ciidamada hoos imaanaya AUSOM ay ku habboonaan doonaan daboolista baahida jirta. Sida aad ogtihiin, waxaan nahay dalka ugu ballaaran deeqbixiyaasha Soomaaliya iyo saaxiibka Soomaaliya ee dhanka ammaanka. Waxaanu ku bixinnay balaayiin doolar sannado badan, gaar ahaan ciidanka, taakulaynta dhaqaale, qalabaynta iyo tababarro. Waxaan nahay saaxiibka ugu deeqsisan Soomaaliya ay isku hadlayn karto. Had iyo jeer waan ahaan jirnay, weligeenna waan ahaan doonnaa.
Ambassador Riley waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jiraan caqabado u baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
There are two that I see most of immediate urgency, and that is to make sure that the Somali National Army and the armed forces, and that includes the police, receive all of the resources they need to carry.
Waxa jira laba arrimood oo degdeg ah in la xaqiijiyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida oo ay ku jiraan booliska ay helaan dhammaan agabka iyo tasiilaadka ay u baahan yihiin si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo Daacish. Caqabada kale ayaa ah in la hubiyo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sii kobco iyadoo maalgashi dheeri ah la samayn doono isku xirka Soomaaliya iyo suuqyada caalamka. Soomaaliya waxay u baahan tahay amni iyo xasilooni muuqda iyo mid dhaqaale labadaba.